Shuruudooga meeleenta mada bannaan ee ilmeega iskoollada gaarka aki jalaan ee garashka dadwiinaaga. Herarka New Hampshire ee walbarashada ilmooga ee taaldorada gabaan ED1112. Hadii iskoolka degmada suubisa walbarashada dadwiinaha bon oo bilaash ee FAPE oo linghelo unuga oo adi doorida in unuga adi jeed iskool gooni ling leeyo. Marka iskoolka degmada ma lin ku baahiyo inu bi garashka walbarashada oo kijara walbarashada gaarka ii adeegyada la xiriira. Inkasto iskoolka degmada meele iskoolka goonida ling leeyo kiyaalo. Waa in kidara oo raaiya ardayda kuwaasoo baahidiyo laka wajahaw kaasoo hoos koyaasa garaarka idea 2004. Oo kisaabsan ilmooga waalidiintii oo jeeyeen iskoolka goonida liin leeya. Ilmoogan ma leeyaan xuquuq shaqsiyad oo ka helayaan walbarashada gaarka oo garashka iskoolka degmada ku biyo. Hoos qoyaaso idea 2004 mas'uuliyadda laga go'aamiyo adeegyadan way hadda kisoo dhiyaasa iskoolka degmada meel iskoolka gooni liin leeya kiyaala oo ma iskoolka degmada meel adii ii unuga ka noolaan. Hanayaal badan oo tan kisaabsan ee iskoolka degmada dadwiinaaga ayaa hadda way sharciga federaalka in ku baahiya idea 2004 way iskoolka degmada in ku baahiya kaasoo leeyaan iskoolyaalka gooni ling leeya oo kasta oo kiyaala xuduudooga meelo oo dhan in oo la taladan mas'uuliyiinta iskooleedan gooniga ling leeyo iyo wakiilyaalka waalidka ilmooga itaal doran ee seedooyan iskooldeyda gooniga liin leeya. Macnaha wadatashiga may ka salaysanayaa iskoolka degmada kaasoo iskoolyaalka gooni liin leeya ka yaalaan waa in qorshe suubiyaan sida ka garash garooyi fadhi miisaaniyadda idea 2004 ee linqeybi kooxda ilmoogan. Micnaashii wey waa in qaar ama dhammaan ardayda ka jira waalidiintii suurtagal ata inay helaan adeega walbarasho gaar ah inta dhigadaayan iskoolka goonida liin leeya. Adeegyada liin simaya oo liisiya waalidka unugsho itaal doran ee iskoolka goonida jeeya degmada may in maga awday inay helaan ii waa in laka geeha qorshaha adeega SP. Ardayga wali si haysada haga in leeya FAPE oo iska si ayaan LRE-ga inka baahiya idea 2004. Ii gali karo nidaamka dadwiinaaga ee unuga iskoolka degmada ee meela deganyo waqti kasta ii kadibna way hag in leeya in hela adeegyada IEB oo buuha oo ku helaw iskoolka degmada ee unuga deganya. Meelaynta FAPE madde arrin ata. Haddii adi in aamin sanayn in iskoolka degmada kaasoo adi ii nidaam jira oo alin kala soconayna si liiska daya in iskoolka degmada la helo. Iskoolka degmada ee xaafadda adi deganta imbiyaan garashka barnaamijka tan way keliya helay waalidiinta unugsho horay in heli walbarashada gaarka ii adeegyada oo liin soo marayay iskoolada dadwiinaaga oo meela ka nool yaan. Xitaa haddii meeleenta ahayti barnaamij iskool gooni liin leeya oo kooxda indoorti. Haddii sarkaalka dhugunsiga ama maxkamadda ka hadla in iskoolka degmada ee meelaha unuga deganaayay oo aanin diyaarin FAPE ee waqtiga liink talagali ka hor inta unuga in iska gorna barnaamijka iskoolka goonida liin leeya, sarkaalka dhugunsiga ama maxkamadda way suurtagal ataa in iskoolka degmada ee meelo unuga deganyo in oo adekiin soo nagaan dhammaan ama gaar ku mid ah garashka kiin ku bixi in unuga ka gorto iskoolkaas. Waalidka oo unug shay ka gori way suurtagal ataa in sarkaalka dhugunsiga ama maxkamadda in arata in oo habboonta xataa in ku soo bane shuruudooga gobolka taasoo u sayta walbarashada heleen ee gobolka ama hay'adaha walbarashada degmada biyaasa. Beesa soo nagow ka xadidan. Garashka beesada la soo nagow ee meeleenta waalidka alin dhammayna way suurtagal ataa in hoos in yaraayta ama la diid haddii. Shirkii kooxda IEP ee inka damboy ee iskoolka degmada ee unuga dhigadaay ku hor inta unuga alkusaarna iskoolka dadwiinaaga. Adi in soo wargelina kooxda IEP in adi diidayti meeleenta soo jeedisa hay'adda dadwiinaaga si unuga linsi FAPE oo ka jarta adi oo sheegaasa welwelka oo dhan ii ula jeedada adi unuga in jeeyaasa iskoolada gooniga liin leeyo oo garashkan dadwiinaaga dhiibayaan ama inka badan ama inka yaraan toban maalin maalmooga shaqada kijara feesta kasta oo kijirta maalmooga shaqada kahor inta unuga ilku saarna iskoolka dadweynaaga adi digniin qoraale masiina oo in adi fadaayta in unuga ku saarta kahor inta adi unuga in ku saarna iskoolka dadweynaaga iskoolka degmada way biyeena iskoolka degmada way biyeena unuga mid diyaarina in la qiimeeyo ama markii maxkamadda ogaato in tilaabooyinka ahaayeen kuwa aqli gal in ahayna inkastoo qarashka beesida la soo nagaw suurtagal ata in aldin ama la diida haddii liki guuldaraysada in digniinta aldhiibna haddii iskoolka adi keen diidi in digniinta adi dhiibta adi in helna digniinta oo diiniin dheedan lanku baahayo ama ku soo baha waayo shuruudooga digniintaasi way in badan tahay in unuga insheenta dhaawac kor ii way suuragal etaa iyagoo maxkamadda ama sarkaalka dhugunsiga ogya in aldhiina ama aldiidna adi ka guul daraysiga dartiya in adi digniintii liimbaahnaay soo dhiibta adi ato qof damiin ayo oo af ingiriiska walba inka qori karno ii ama ku soo baha waayo shuruudooga digniinta taasi way in badan tahay in unuga insheenta dhaawac maskaxeed haddii dhiisa meeleen alin dhammayno markii iskoolka degmada alsiina fursad aglegal ata si unuga in qiimeyan oo qorsho IEB in dejiyan way suuragal ataa in adi in weydiisi korna in beesa laakiin soonaga ilaa ii iskoolka degmada la sii fursad ka qiimeeyo unuga oo in qorsho IEB in deji